Have us a pause for a cigarette break, and now we're going to go on. Hold on to that with the words on page 106. And now we're going to go on with the list with the words checked in it, illustrating the different sounds, the alphabetized list, the one that says, look for words beginning with an aspirated ta, written in ink on the top of it. Off again now, but all
right.
Ankara.
Na baridi.
Chawa.
Okay, we're having a break after the third speaker. Hang on. We'll start that set again.
Chawa.
Nzuri.
Sawa.
Mpya.
Bye.
Nyekundu.
Boot.
Weupe.
Po.
Naini ya ndege anaitwa nange.
Nange.
Naini ya ndege mwingine anaitwa
kwangwari.
Na bata.
Bata maji au
ndege ya maji. Ama maji, sema maji tu. Maji.
Tsa.
Na hii ya ndege inaitwa
sonsori.
Sonsori. Hii ya ndege nyingine inaitwa piror.
Pilori.
Na ndege nyingine inaitwa queer.
Query.
Na maiti.
Mimba.
Mimba.
Class, niyo
moja, kwa hiyo mara mbili ile inakuja.
Class.
Na kidevu.
Deru.
Sikio.
Keke.
Keke.
Kichwa.
Tse.
There's a great variation there.
So, fourth speaker again, Tina.
Ubongo.
Tini.
Tasno.
Shuba.
Namgongo.
Zanza.
Namtumbo.
Abiso.
Abiso. Namatiti.
Ina.
Una.
Gang.